Umfanekiso wesithupha. Umkhumbi waNoa. Tizukulwane ta Adam tachubeka tenta tintho letimbi. Kwatsingeka kuthi uNkulunkulu atijezise. Bekata kuthi bhubhisa ngemanti azamcolo. Kodwa kwaba khona indvodza yinye leyamlalela uNkulunkulu. Libito layo lendvodza nguNoa. Nkulunkulu watshela Noa kuthi akakhe umkhumbi kute asinze engotini yazamcolo. Noa wamlalela uNkulunkulu wawakha umkhumbi. Kwathi ke Noa sacedzile kwakha umkhumbi, yena nendlu yakhe bangena emkhunjini. Noa wabamema nalabanye bantu kube bangene emkhunjini, kodwa abazange bavume ngobe bebakholwa ukuthi uNkulunkulu ngeke ababhubhise.